kuyambira ine ndini mwana makala muli mbali yanga stepe iliyo semunditsata njira iliyo semunditsata muni nyamula bala kanditaya muni nyamula zanga kanditawa kisana memoyo nkawawa namene mandicho sangawa satana yonde wanilila titseko sasenda mukila akusowa pondi lowela akusowa pondi lowela satana yonde wanilila titseko sasenda mukila akusowa pondi lowela akusowa pondi lowela even if he tries to tima umakanila tu unataka mina payawe unataka mina payawe
Zedwop.com.